JB, yeah, yeah.
Alex is on the beat.
Uzuri wako, tabia zako, sikufananishi na mtu mwingine. Na umbo lako, mwendo wako, sikuwachi, labda mimi nife pengine. My sweetie, my honey, nimekuweka moyoni, wengine sitamani, oh sitamani, yeah, yeah. Na shukuru Mungu kukupata, nikikukosa na isikana data. Na wajinga wakija kukufuata na uwa, yeah. Na shukuru Mungu kukupata, nikikukosa na isikana data. Na wajinga wakija kukufuata na uwa, sione huruma. Nipende, nikupende, tupendane, tuzikwe wote. Nipende, nikupende, tupendane, tuzikwe wote. Na ukifeel kusinzia, lala kifuani kwangu my love, na nitakushikilia upate joto joto my love. Na sitakuja kukumiza, nitakulinda kama mboni ya macho yangu. Mimi nakupenda ndio maana nakuita my sweetie my honey. Nashukuru Mungu kukupata, nikikukosa na isikana data. Na wajinga wakija kukufuata na uwa, hey. Nashukuru Mungu kukupata, nikikukosa na isikana data. Na wajinga wakija kukufuata na uwa, sione huwa.